Stéjo Tamani, toutes les voix du Mali. Stéjo Tamani.
Do yo Stéjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Stéjo Tamani.
Alal bare sappo didi lewru utti tande 2015 sappo jeddi yamde jabbiri masilimaaji chapan e nay e joyi meden tawa e der maison de la presse bamoko jotti nono do kabaruji du yumor waygalo on competitiveide fa hande do wonon yimbe la ngabbe bonanay to sewarto be gondi e nangede neddo goto nangama wakkati jono wattama yimbe la sappo go nanganobe arande be ka fa hande fama ka yalla be pabi ki jiyadin kobbe natude sewarna be pa baki du yen abude jiyadin kobbe le sa haledi meden di wakkati jono arme france bob no detta barkan kanye arme malobe gondi habude ben du won le sa haledi meden di le nokku no detta fagi binde lamu tumbuto le majjuntu hundi tamer wakkati jono wala fu kon faana mabbe faabe dirgina to jiyadin kobbe le sa haledi di tagalon du won ko galda e kawrangal sinina ko wakkati jono du won won gubal gotal jattugal e gube no dittotode azawad be gotal du yalti du won gube no dittotode plateforme de wakkati jono be noddiri gubal mabbe gal compis 15 le majjuntu be kolli tiwi wakkati jono sa e gube de tan dara fa jeltina be le kaldal e kawrangal tugute wuji le leedi meden di wakkati jono be kolli tiwi du won non lamu bamako o kanye du won hono ciottobe tewle leedi meden di be pamri le hen yalla tugguji tewuji de an jippol le mali fu e mangal mudu sekirab di won kabaruji mo dina jogini on do hande be bismillah modon e hedate fa hande ndatude jihadin kobbe le lamu motto dum wonda le majju holita wede jihadin ko goto nangama wattama e sappo go nangonobe arande dum wonon le to sewar to holita wede wakkat jono fa hande famaka yalla be balli dum won jihadin kobbe natu to sewar to na be ballay dum ka dum won yimbe battibe honju gongol wakkat jono won kulitimbe wide nanga wobbe anto saje batti Hamadou Koufa Sané Ousmane Diko
to dum woni hande do honjotobe keraaki lawul fay gotol sappo didan be larme nangi be anay juude gendarme motti tiagal ko anda ko be goni e le ko be bira arande ko be nabata bamako faabe ngada e juude goderde dunke di golleji ko heba nanade e humanibe denagu sikitaabe an bawi andande masiba sewareka yimbe nayan wobbe ana e juude batte kabar goddo bilido e habgol e torrobe be fu e be sikita andande Hamadou Koufa horeje fedde yoppitere masina biido wana kodo e masiba sewareka o baajotode jiaado la moti Hamadou Koufa yo andiraado satinde diina dow yidde donugol sariya de walde sahal mali hitaande 2012 de o tawti jiaadin koobe Ansardin be yad agali wiyanta goto e horeje soldats en honjotobe be wi yo birgol be sappe didon sikitaabe wanda ya lawando be bili e torrobe be aljumbarnde sappe didon kedike le hotel seware e le mabbe du wabbe torrobe du ana de habato mali mabbi e mabbe de
kolitiwi wakkar joni arme malo kanye arme barkane be gondi lo haadi jihadin kobbe le sa ha leedi medin lo hogongol waddi ton ko yaata e yontere lo hogongol dube no diri dum aneto le majjun be kolitiwi wakkar joni wala fu ko ni faana mabbe so wana faabe dirgina dum wono faabe dunja dum wono jihadin kobbe le sa ha leedi medin dube be ngatno be ngatta fu faabe immina to hakkilaji muye lo hogongol be ngadi dum won le nokko noddirte do faggi bin le majjun dube kolitiwi sa e lo hogongol be kebi do hen danyal kanko noddirte do colonel Salata o kede ko halido hen do focci tango barke sise
min wiya lohu gongol men kebi hen dañal sabi de ko men jano tonko lati ke sababu gube jadin ko be njoppi nokko sabi de be jabaayi fewtudo e amen ka ngaji leedi france chapande joy e go tan ngoni ton so a ƴewi nokko one ana yaaji fa sanne kala ko wada e le majjun fu he eta feyso armi mali so waamande didi dun waawa hejude wala fu ko dun waawi wailtidde e le majjun sabi de nokko o ana yaaji fa sanne men jaadi e armi mali loho yaade kala nokku jetto jadin ko be kaani tawede horono men ganno binta gungu yimbe le tumbe beltike ele majjun sabi de be kay bama no haniri denno wakkati joni o meden gondi e fiide kala dabareji kan e fiede famen Koufa nokko o fu yalla gube jaadin kobbe ana mbitta sabi de be njida fewtude e basi
sakira bodo mbali netti mi jojju modo e hallo am bembalande gal min noddirta face Facebook go
tamani
ko jaadin kobbe gondi wadde bonandaji di ko wakkati joni o hollita wede yalla hono watte fa jeewa yalla sukabe ana cakke fati di do bonandaji ngada fewde e mun haaluda me mondi kenya yo wiki do majjun kede ko kanko saka ceble dombi o haalido hen ko do facci tango barke sise
il y a eu toujours
ce basi di kubbi sukabe rewbe ngatten e soldats yak ila jonay tawene won sariyaji ngodu kadoji di golleji niddudi so tawama wolde hakkunde leede didi na dun so wolde hakkunde bibbe leedi ngotiri di sariyaji ana hada wattugol sukabe e le soldats yak ka honono kabaru jaadin kobbe gorrini kambe wala fuu ko be jattoto be killa ka sariya be killa ka goddum wakkati joni o ko kanden wadde dun woni fewtude e dabareji kandi fiede fa sukabe heba renede le majjun dabare fuu kando fiede arande dun woni saraabe sukabe tinno haybe sukabe mumbe fa gasa tagal dun laamu o ana waawi rondinede dongal ngal
do l'etat
gube noddi tirtoade azawat debbe kolliti wiide woteji commune yaaku dum haana wadde leleedi meden di so yimbele nyongitibe ngartay ƴewé dum won non fedde de darnirte fedde hande jokkitade kaldal e kawrangal le majju wakkati jodobe kolliti wiide kambe e koy mabbe be ngara miijade leey goldo landol wakkati jone mbiyan tan dum won kaldal e kawrangal fa hande faama kono yimbele kanbe tawede le fedde kaldal e kawrangal nongal haani jokkitirede le majjun bete hande dum won won yimbele jaltube gube noddi tirtoade azawat de wobbe dum jalti gube noddi tirtoade platform de be darni gubal mabbe hore mabbe lengal do gubal be noddiri ngal compis 15 le majjum be bi sa ewi won darto fa kedina be dum won tiagal no kaldale kawrangal han tabirede no kanko noddete do Mohamed Ousmane Aggo Mohamed do yo jodo kabaruji le der do walde kede ko haldo hen do faccitan Ousmane Diko.
Nous avons constaté que
mentay kitima ila de kawrangal sinyinande mbokaji yogaje nanangondi e jottade yogabe cikkuno sinyiningol kawrangal sapo je lewru yodo monofu pamata ngedum kana feccotobe buito mina wana non men jiri dum e kil amé yo battane kala wanda fawarde e battane leydi men ila kawral waga dugungal yo kala woni ko wanda e le golle dum wadi seti dalaji buiti sabe ko hawrano e jabaade kawral arje e pacte national un kawra leydi men dum dum fu rentinali yimbe jangeningol kawrangal ana hani heddade e ley wayde hettinde sera wana joni ko kawrangal sinina ko woni ko imibe sendari kani yeggitede yo dum wadi somen joini compis 15 yo wide hakkilo watane faande tati pati danya hettinabe sera
non a l'exclusion
be kolliti wiide hanken wollaano mali ko be ngar kafa yolo dum wonon le mayo geccu ngo hakkon libbi kanye itali le majjundu holita mere sina laano wakka yehi ton so suuto yibe wiama yimbele kebbe suutede le hembe dum wono yimbele europe le leedi afrique ni le dele hirnange de yimbele chapande jogom kebbi suutede le hen ka yimbele chapande jogom keddiki le mayo ngo be kolliti wiide wakka jono dum wono cogguji to wana hani jippat le bamako fu e mangal mudu tiagal ko laamu bamako o kajja tiagal ko laamu mali o kanye dum wono kirsobe dabaji be kaldi so pamri wakka jono mitite wiide cogguji te wodi di dum ngabbino sanne le leedi meden di kede ko kanko Abubakar Bawo Halido hen
ko min ga isiñi hakunde min e gouvernement fa cogu te warta do wondo dum woni hande be bi bon aliman be tay fumo ina do mali joint daba tan hokete minen ciotirte o accord min ga isiñi enen dusu be ngadi dum fu te o min gartina te men na e buddebe do e altinernde hande en fu dandi te o do dum woni quoi golle o gasan so gouvernement golli golle mum so enen dum golli golle me bousenu goto fu golla golle mum quoi kambe joni ko be ngadni ala mawni quoi parce que aliman be tay fumo ina do mali hande jungu men tan wartata quoi commerçant jalta latto hakkunde usine e golloɓe daba tanno
fa hande keddote coggu tewle leydi meɗen ndi ɓe mbi sa ƴewi to duwansoto wakkati joni o coggu tew o iɗum fa dow le majjunduɓe kolliti wiide ile lewru karkandu naati coggu tew o gabbantan ɓe mbi daba ɗum wona ngaari wotira ne wawi sotter ton ko yaata ujunaji temedere e capanɗe jetti cfa ɓe mbi coggu tewdu sa ƴeewi ɗum ɓama ɗum wonono temedde jeegon cfa fa yetto temedde jeɗɗi cfa wakkati joni o jamana metta dow hen sanne
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et leydi Suède ngoni pabatobe studio tamani
sikrabe jewen lo ni le réseau ngaji meden to en puddiran do won do kaydo nokku noddirte turoni idon le commune sero le majjumbe kolitiwit sa jey beedo be kebi ton kalaasiji jenay do suka baawi janginede arabe kanye français kore ngad o do golle do won yibel mabbe gombe tombe kanye yibel mabbe gombe jolaare gal musa daji ko be ngati le hen ko do ya fay million 35 cfa de majje ngarto le laamu sigaso do nokku noddirte do buguni holitawe do won jangginoobe no yimbeel gollirta golle juude ko yaata chapande jettom kanyi e dum won jangoobe golle juude du ko yaata temedere e chapande nayoobe jettom kanyi gonde famine to wakkati jonoobe jaawel honobe kaybirto ha waluji noobe kaani wayltirde le hen golleji mabbe le majjundube kolliti wirdi do heejojube kolliti dum ton bete hande gal musaddaji ko be anni wottude le hen ko di ya fa e millioji temedere joyi e chapande joyi cfa lanni ni o do golle dum no walde woni to france to humnindu kabar irwere gal mudde ngardan faado burem do nyaloma hande keejenaado nyaloma sukabe jokolbe le leedi holi tamere oro nyaloma wadama bette hande to burem to sukabe jokolbe be golli ton golleji kewdi be mbuti do won lumoji goddi ton di goriyaji goddi ton di holi tamere be aitiki dum le majjundu be ngadi le hen halaji kewdi jawe yalla hono watte fa tawe yibbe le burem be fa naradamal gotal jeltira damal gotal gal mudde garanti minirem faado seguro do wonon balen halanane goddo tonde wakkati jonebe gonde hokkindirde juude faabe jaw yalla hono sukabe roobe nabirte to l'école e dokkindire juude do wonon waldinde wana jeyallamu de noddirta Oxfam de majjundo be gonde halande do wonon yibbele ko he jallini gonde ton de nokku noddirta do markala be kollita do wiide tan do wonon ko sukabe nabete hakke l'école ko yudum hakkeji mabbe no be du ko woni faana wakkati jono faabe kokko do wonon yibbele gobbe ton be do hen hakkilaji lobbi sekrat me halni on do kabaruji do fudato do holi tawer neddo got nangam wakkati jono be dede do won yimbe el sappo go nangabe cikita wiyede yalla ballino jiadin kobe wakande na tanno seware nde abude jiandi kobe li sa haledi meden holi tawer wakkati jono do won no barkan kany arme malo do gondi lo haadi jiadin kobe li lamu tumbu to nokko noddete do fagibin ko woni faana mabbe do faabe jaw yalla wakkati jono honbe giddinirta jiadin kobe li sa haledi di sekrat di won kabaruji mo dimi jogni on do hande bi ka faande kedde heda do non andirdo no do e seeda yo termeden de ana woti.